erignario, erignario Yesu, erignario.
Hosanna, Hosanna, Hosanna Kabaka.
Bwana kirize erignario, wampa manyo kufuko mwana wa Katonda. Yesu, watulonda mu mawanga, mubika mu nnimi otufule gwanga, erisitula erinnya lyo. Eli kitanga bwe nsaba, ampulira na nziramu, gampita mu linnya lyo. Lyaweebwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi kandi sinze. Liwaniridde ebitonde n'amaanyi amangi agatasingika, tegasingika. Linywezezza ebigere byange ku lwazi ebyali byangu okugoberera obubi. Obalikowola tetuswazibwa, nze erinnya lya mponya nga ntawa. Hosanna, byonna ebigulumidde mu bbanga bikakkanire erinnya lyo, bivuname.
Tunulire engalo zange ndaba mulimu enjala, inga nsaze enjala zino naye tezikwerera. Birungo ki, birungo ki bye waziteekamu? Hosanna yawe, dala Hosanna Kabaka. Laba emipiira gy'emmotoka gikwerera bulijjo, naye omuntu gwe watonda atambula emyaka emingi naye ekigere kye tekigwerera. Hosanna yawe, Hosanna, Hosanna. Eriiso, eriiso mazzi naye teriika. Waliteeka kakabubi ate n'oliwo omukuumi, bwe bukowekowe. Olulimi oba walukola matiriyo ki, ne lwawula ebikaawa n'ebiwooma n'ebitungununa, wateeka omugga mu muntu ge malusu. Omugga malusu tegukalira, ne bw'oga wanda otya, omuntu bw'ayogera afulumye eddoboozi, naye eddoboozi kye ki? Lifaanana litya? Lisibuka wa? N'abasawo lyababula, gwandibanga gwe mwoyo. Hosanna yawe, ekyo wakyesigaliza omwana mu lubuto neewuunya bwassa, n'azannya n'asamba n'alya n'anywa ebbeere ery'omukyala ayonsa. Lifumba litya amata nga gali mu buli kiriisa? Enviiri n'ebuuza gye zisibuka, ezitaggwa ku mutwe ne bw'ozisala otya? Zivaawo, zivaawo, zivaawo oba ddala oli Katonda? Weebazibwe. Amazzi, amazzi gayitira mu ttaka naye tegalumira, gaba gatukula. Obeerera ndani ne mu Uganda, wuuyo mu Amerika. Amerika ne munsi yona muchisera chechimu uchikolotya uchikolotya uzana yawe dala uzana kabaka. Kusinza kutendo recho choli kusinza osani nge
osana osana yawe
osana 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 o mukama o yesu kuba mwechifanani ngo tude kuna mulondo yo Masa, yaka, yaka, ejude chitiwa, bamalaika bajetolola, bafuna mama imbo sana, osana, tukusiza, yesu, amasoko gajiso, weyi wawaka, ebigere byo sabu, osana, mukama, tufuna ma. Kuita sweetheart Kuwa mutima kwa mulonji Jesus my darling Yeso singira vyona Oh Osani de Averiti wa mwena Mufuname Abanane mwena Tufuname Ye kabaka, hosanna, 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 hosanna,
hosanna kabaka.